uphinde uphinde uthande uqobo lwami ngoba mina ngizo
Asambe no no.